Yeah, your boy Shaq the Beast, baby. I got my boy X-Fly in the building, man. This is how we do, huh? Check it out, yeah.
Nipe chest pass, nigga, nende rea. Home in jaw, kasi, niki mwaga, nipe backup.
Yeah.
Nipiga crossover, hakuna over shoulder. Mjonjo naongeza, head between the leg Buddha.
Yeah.
Woke kila muda, migu yangu in a sense. Hizi turning over, home is not make sense. Nenda fast black, na score, kila ini. Lewa mastaki mine, weka kapu kwa makini.
Yeah.
Nipe pass zote, home in us control.
What?
Nipe bound pass. Nipe chest pass, nigga,
yeah.
Check inavo scope. My man, let's go, check inavo piga dazo. I piga back doors, tali zote mini nazo.
Yeah.
Kilusha shorts is cosi, hata mini kae vipi. Spigin jiwa sui, ponti kita nisumbuwa kipi. Chukua rebound, bashasha kwenye ground.
Yeah.
Wake a box out, wapiga knockout.
Yeah.
Chukua rebound, bashasha kwenye ground. Wake a box out, wapiga knockout, wapiga knockout. Yeah.
Moja, bili. Tatu nenda rea, napiga na mapusha, mimo na kika. Moja, bili, tatu nenda rea, napiga na mapusha, mimo na kika. Moja, bili, tatu nenda rea, napiga na mapusha, mimo na kika. Moja, bili, tatu nenda rea, napiga na mapusha, mimo na kika.
Like a pick, knock, roll, pass, yeah. Homie, mini coupe. Tweke easy basket, my cheese to a pitch. Pass to a mapema, cheke big, ya mesha post. Wapinzani wanahema, chekulimi kwa magoti. Fanya V-cut, homie, acha kusimama. Piga hata short money, to score mapema. Piga strong defense, hawa wapinzani. Tunakaba D-zone, ama man to man. Ndani wamesha kaba, rudisha kwa playmaker. Jeans game, na wipanga, watu wana wewe seka. Cheke mina piga dunk, homie, aina zote. Napiga power dunk, ama iris 360. Vile na vyoruka, utasema na jikoki. Jeans naenda hewa, nigga, west kuni broku. Manyoka nyoka mengi, homie, miss Yazimi. Lakini kwenye game, G, mini MVP.
Moja, bili, tatu nenda rea, napiga na mapusha, mimo na kika. Moja, bili, tatu nenda rea, napiga na mapusha, mimo na kika. Moja, bili, tatu nenda rea, napiga na mapusha, mimo na kika. Moja, bili, tatu nenda rea, napiga na mapusha, mimo na kika.
Yeah. It's all about King Cup, man. This is how we do, man. Sinua tundu wa kiume.